Raspa Alaku Heavyweight wa mugemu na beo tipa shoda. Ma punchline mbwe kwa tini machito hoda. Yanu ni yolula kwa tilemoni na soda. Sonda uzale manda pia sinizaleka. Raspa ni loget mugemu ndine luggage. Soli ndine savage ni kujuba ko sausage. Kati ulipe mwai waza doba chema ashes. Kala biwea na kuya shira hazard. Mufalike ni taera dera luleta matches. Ipaseko katema sinifunamo nikale tangozi osa nionelemo no mochiveleshi kuli ineteti boi ndine mulilo kwa timvula muliloti kwa tinivo kwa tira veva pasa matibosi nikadulikira vena vakumwa logo kunjenje matrauzi ya zula na pogo leta mali yako kombwiko suza diako kwa tubali bluto bulipe na vamesi niza kupanga mbonje na donya donya tatu. Kati ndiwe heta niza kujuga komatu
Vakamba chini lipe swaki Komachiva nyonga bati Kajonko siva juja kapu
Raspa DRP. Swagi ni mirandu na vini sankalamba. Bakudala iwe mwandiva na panga. Maflosi ya chusi komasi ni bema chamba. Ni mapaya bitunga ni ite chigavenga. Iwe ndiwe nkalamu inesa musoni. Soli malejendi mukemu icho chimoni. Ni machita mushe valifulu bakamboni. Kwa tini kashikulu mukemu na ndodo. Bring it back one more time. Banava muketo ane ni tumadondo. Kala nina hope be strong. Kwa titompo na vajava maaso. Ane ni malashoni. Vima pwela landom. Feva ndiye potion. Kapena munga peule no manga kochi mansion. Katindiwe sipensa lelo wanipesa. Sinifuna chiputa galeza ni kucheka. Ninyowe kama haters inobazole kama tika. Kuline ndimweva na pwela ni kunopa. Punga tini vima lime zini na mwa overdose. Vina nikola kupongo ni flow wapari ponzi.
Ni flow wapari ponzi. Ni flow wapari ponzi.
Swaggy forever boy.
Punchline musikini ili deep deep. Dielizo nini paya heta so quick. Olo kachaso waleta mia sip sip. In a ghetto forever until 6 feet. Vela Kambeka softika. Raspa DRP. Yeah.